Style boy.
Fresher from NigerInnegro.com.
Producer Paolo.
My baby ni modalie, jipe moyo usilie, wanaulizia wambie, mimi niko poa. Oh my baby ni modalie, jipe moyo usilie, watoto wakiuliza wambie, mimi niko poa.
Fresh out from NigerInnegro.com.